obudde buwungeera zakwagala jendeno kutegekedde ebiwoma byoyagala byonna mbimanyi mu luzungu ne mu luganda baby saasidda bakuswama abatakimanyi nti oli muntu wange bakyambyo n'abakusamba banja bakozesa program zomanyi gyonsanga obwalo bwabasuka oba mukwano gwa nebasa mukwano bwemasuka oba mukwano gwa nebasa turana mukasiriseyo mu kisenge kyaffe kitiibwa ne tukikuuma wansuula dda mu kitimba onfulo wingiremu nga musayi mu mutima ne mu magumba switi nebaza bakukuuma wesiri ne bakuwoyawoya ne katonda yakutonda obudde buwungeera za kwagala jendeno.